ya Japan hewaddeyo tani z'omuchere lukumi mochikumi watano mwenda eri eggwanga Uganda nga zibalirirwamu obukadde bwa dola bubiri no n'emitwalo makumi abiri eja dola okuyambako gavumenti ya kuno ate okuvujirira n'okuyambako abanoonyi b'obubudamu abayingira mu ggwanga lino okusinziira ku ambasada wa Amyuka ambasada wa Japan wano munda mu ggwanga Uganda Norimasa Yoshida ategezeza nti obuyambi buno buwereddwayo eri eggwanga era babutadde mu kitongole ky'ebyemmere kya World Food Program bwati ategezeza nti kigenda kuyambako eggwanga Uganda okuwa ekyokulya eri abanoonyiboobubudamu naddala abo abaakayingira eggwanga Uganda basobole ate okuyita mu kusoomoozebwa okutali kumu mu kaseera kano Uganda eri mu bukadde bubiri obw'abanoonyiboobubudamu era nga abasinga ku bo bava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga kote ne South Sudan okusinziira ku Japan egamba nti obuvujjirizi buno ebuwaddeyo Uganda esobole otekubaako n'obuyambi bwefuna kati